Burkina Faso, ma fola do bonena anina kataka coronavirus banakise kan. Bambagato Marie Rose Compaoré tunye wasaden doye kabo UPC ka politiki jenkulu tona at shisanga tu sera san biworo ni flama. Ale banabagato lama le sera dokotoroso kasoro atun kirena kaban. Professeur Martial Ouedraogo nale coronavirus korosi baga ukanye maye ale ayira ko sukoro bana fana tube ni musonina. O temeniko, Bobo Dioulasso, miye faso ka duguba filana ye, COVID-19 banakise yera maadora. Ami lomina inafo bi, coronavirus banakise bi maa mugani wolon filalera. Professeur Marcel Ouedraogo ya yira, ko banapagato nonon tchema, minun ta magbeleya, ulugu tora okaso katuka oyere fulake, anika oyere mabo maa taura, nanko nasarakan nanko konfinema. Mi yere ye dogotora oka keneya koye, Professeur Ouedraogo ya yira ko ale yere ka djenkulu tchema, coronavirus banakisa yera madora. Bibi nina, ayera ko ma kemefla ni bisabani kren le tumbiera komini ulugu magara coronavirus banabagatora. Ulugu chema, korosili ayera ko fositi ma bikonantona. Nga, alibele, sikesikeli bikera ma keme ni binani ni kelinka. Ambi wati mina inafobi, guvernima ayera ko atina fereta ka dantike dugu datuku kabo jamana tora. Sabula, alefe, ninti banani kele chuko nyanama ye. Nintue kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso.